Jangan gak ada naruh di publik. Buddha bos.
GL.
I wonder if you love me. I wonder if you love me. Give me one more word. Toto, many more. I wanna fly them with you. Baby, nataka nkipanda niwe nawe. Kifika mavuno nile nawe. Nishuke nipande nikiwa na wewe. Hola, kila nkiwaza na kuona we. Siwezi ishi mibila we. Siwezi mpaka nikuoe, baby. Put the ring on it. Niparaza dunia penzi. Naumiaji. Hauniaji. Waniparaza dunia.
Wacha nidiki. Wolu nalipatia my baby. Wendo nanituliza kitete. Don't go far away, So sweet like peanut butter. The way you give me that, me and a daughter. Call me baby, I'm hungry right there. Boda to boda, mwendo bamba to bamba. Wako, nime sticky, siti shiki. Penzi lako kakisiki. Singoki my love. Sweetie, niko wiki. Kwa mapenzi yako, nayo nipa my love.
Naumiaji. Hauniaji. Waniparaza dunia penzi. Naumiaji. Hauniaji. Waniparaza dunia.
I'm a big deal.